Asi kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi akulisha kuvish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga klabu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya, kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga,
kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga
yeah kidaku daku
kanyaga kanyaga
wajue si namba chafu
squeezy watu wanataka money so mikimwita kuposti
kanyaga
kunitumia mipicha pigo gani eti basi den kuposti
kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda eti nkuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudadade
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Paka maex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga
kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga
yeah kidaku daku
kanyaga kanyaga
wajue si namba chafu
usiku atulali tunakesha kama po
leo leo
tena wape nambari kama wao usiku atulali, tunakesha kama po
leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako
asa timba timba timba
timba
wanapo timba
timba
wakula kushoto
timba
kula kulia
timba
asa timba timba timba
timba
oya wahuni timba
timba
kama unasikele
timba
chinja kabisa kele
timba
keep